continental za nini. That's it, that's it. Kabime kushinda, just don't touch it. Mkwanja first, afu tuberonge badai, tuberonje. Hicha isi minataka chaja, ina charge faster, huh? I'm back to the throne, na mamori wa mashatas. Thunderman minithona Loki, akidiru Asgard. Kimbala na zoza zile za kishagla nguna on my shoulder. Ana digi ganja, sare story za kuangalia demo na toju kumasta. Grrrr, uske ina clutter, boxer, TVS, Skygo. Senkena rumba bila kukagua pancha. Kukerekezo ni shideza ma last bone. Maza, 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 maza. Niko kwenu hapa inje na mtu rai na jazwa, huh? Itakuwa case closed, fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed, check it dosh na pull up na mustang, huh? Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, huh? Itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, huh? Itakuwa case closed, fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed, check it dosh na pull up na mustang, huh? Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla.
Jibag madiwa, lafu, tibag maziwa, napelekea wife. Keep off marima, niko sipping mamzinga, usinaribia psych. Niko na fruity loops, na passion, nazmi ripe, yani full of life. One mic ili nipea five, wena konoko 9 to 5. Lenda disco, kota jiko, red flag, nikatoka mbio. Nikarudi riko, sisko, just take a bit, nimepigia skilo. Off road to sea boat, nina mafans, wana shock juu ya tiplo. Na si foski bro, ndo ni make sense, si last money flow. Emergency kadera, stop ya sigara sai sai. Utiaji wa bera, kawe ni mjanja, tuishie Chomfa East. Wametokea na Vitski KDB, 5-seater. Ambia bicho wako atoke, kuna mziza jo fai kufinyo. Jajika uligonge hustler, mansamburu. Mini rustler, na niko na land kamulu. Into the badlands. Kwa hivyo, ambia mea miwa si face laws. Na kauna nitaka, welcome to gangland. Case closed,
Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla,
Itakuwa case closed, Unani tisha za macho, noko na mdomo atuele wani. We msichana wachana na skazo, kili atakupea ni kei na bangi. Rende, wrong, bado, mina shanga hizo zenu ndio gani. Squaggy, fiti na fashion, lakini nkidunga bei ghali. East, vele na tepa, steamy kizidi unatema ketepa. Kwa tiplo na washo wakiteta, moshi kwa keja nkiseti kiateka. Chunguza nkicheka, nikisikia fiti wanadai zimeshika. Hey Alexa, nicheze ngoma moja mupia Easter. Nilienda against odds nikishika pencil, inakuwa case close. Buda wacha keja mimi ninataka esto. Simu ni mteja nikiingiza gariko. Unataka pesa nona nitumia please call me. Miss Bongi you wanna snitch on me. Untumie dema nikepishori, lakini niko rada siezi chishwa ji.
Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla,